do noddangol Fondation Mohamed VI kananke Maroc ulamaabe Europe leede kepande nay e jeetati der Afrique batano do dina al-islamaku Ibrahim Kan mo yo Mali e Aboubakri Imam mo Cameroun
Fondation modo yaa ko kawtal julbe julbe wala goto nangundira wala bandirabe do gonga do dawal modjul al-islam yaara yeso
so min iwi gar min jey leede jamin jammu min gidi o ko dina ka ka dina jam al-islam mustaqbal min as-salam dina al-islam ka ka sankita ka diga jam so jam ala dina ala ala tun jodo tun ha nyamun ha ngadon dina mun ala ko dum min basata derken be janga so be jangi tan be jaba e mawbe yabino be ngollida e monde electronique duniya wondandu dum be ngollida e maru
al-islam be rewbe na darani mbirdi sukabe o dum won ko wadi kamben do ko watta cefande joy mubben teedi golleji kawrital Fondation Mohamed VI en kettino Mayrama Doubla Avali mo Cameroon
arani rewbe kam roobe do kambe wete dada sai kambe wete dada duniya kambe jogi bibbe yo debbo to jangi janginan ingel to debbo fami famnan ingel yo jotta kam roobe garata ha do nido minin ma min don cinkidira ko moy waddan hala mu danda ko sai do do kapta mukta wada heba dabareji man donc der muktingal man do roobe insha Allah do mari riba masin ngam be famtini min e kugal amin alkawal amin Allah jikini do amin be famtini min insha Allah
lawal jega bar ngal latake sababu fa yimbe firube sanne kebi teddinede hakkuno ben yimbe na tawa docteur Cheikh Aboubakar Doucouré dom amdal sanne darnido dina al-islamako mo Burkina Faso der Afrique en kettino docteur Aboubakar Doucouré
nayo daga honoré jamma hande donc orga concours garar organisé leydi chapan nay jetati dembe Burkina Faso nayo fu kebi teddinede leydi concours o kebi ngati on fu ngire notam ko kama dum diplôme mudi mabbe ko dum hokkete mbar jari do lopire dalle maroko wallini yidi na teddina dalle sa dimu ndayna ene won yibri sabu Burkina haja kan wiide leydi yibri jeedo ko mo dalle bi adama dimo sani tila yida jiddo dum tila teddina teddido maroko holli dalila kewde hena yidi leydi mo teddina leydi meda ay dum ko kullum joni ala maaji mudum dalle de ngadana kananki maroko doowe de njoto de barkino
ngel kawrital mangal ombi dambude mudum do adiji celludi koja fana wada di teddengal huccine e dina al-islamaku e ande fere fere ko habbide e dina al-islamaku yaade fina tawa bindi ngadanawdi faako falti e beyditi ande kesse wietede nouvelle technologie Mokhtar Bari do inde vewa fulfulde fes